Ku Dalila be Sura sappo e go'o, aya sappo e jowenayi, yaki cappanɗe tati. Kautal tokkuɓe Yesu wonɓe gariri Antakiya. Woɓɓe tokkuɓe Yesu cankitama gam torraji ɗi ɓe torra gada ɗum wari Istifanus. Woɓɓe njahi Finikiya, woɓɓe njahi Saifurus, woɓɓe bo njahi Antakiya. E ɓe ngajina nder Yahudanko'en tan, amma woɓɓe nder maɓɓe iwoyɓe Saifurus e Sayirin natti gariri Antakiya. E ɓe ngajina habaru belɗum ɗum Yesu jomirawo nder yimɓe na Yahudanko'en. Jomirawo bo e wondi e maɓɓe, yimɓe ɗuɗɓe tuubi ngayliti to jomirawo. Kautal tokkuɓe Yesu wonɓe Urushalima bo nani habaru ko waɗi ton Antakiya, sey ɓe lili Barnaba to maɓɓe. Nde Barnaba wari yi'ino Allah barkiɗini yimɓe na Yahudanko'en tokkuɓe Yesu, o nani belɗum, o sembiɗini ɓe, ɓe ndaro dow ko ɓe kooli, ɓe tokka jomirawo e ɓernde go'o. Gam Barnaba o neɗɗo mo gikku boɗɗum, kewɗo ruhu Allah, kooliɗo jomirawo. Sey yimɓe ɗuɗɓe tuubi tokki jomirawo. Gaɗa non Barnaba yahi gariri Tarsus gam ɗaɓɓutuki Shawulu. Nde o tawimo, o yarimo gariri Antakiya. Ɓe njoɗodi e kautal tokkuɓe Yesu wonɓe ton hitande wo'oyre, e ɓe ekkitina yimɓe ɗuɗɓe. E Antakiya ɗum fuɗɗi noddirki tokkuɓe Yesu Masihiyanko'en. Nder balɗe ɗen woɓɓe annabo'en iwayi Urushalima ngari Antakiya. Go'oto nder maɓɓe bi'eteɗo Agabus ummi dari waɗi annabaku e bawɗe ruhu Allah, wi'i welo kallungo waɗa nder duniyaru fuu, ngo bo waɗi nder cerel laamiɗo mawɗo bi'eteɗo Kalawdiyus. Sey tokkuɓe Yesu fuɗɗi hawrituki ceede, ko moye wadda ko wawi wadduki gam ɓe balla bandiraɓe maɓɓe wonɓe leydi Yahudiya. Nde ɓe kawriti ballal ngal, sey ɓe lildingal e jungo Barnaba e Shawulu, ɓe njarangal to mawɓe kawtal tokkuɓe Yesu ton Urushalima. Deftere Kuuɗalilaaɓe e holla en no tokkuɓe Yesu arande en joɗori e no lilaaɓe annabi Isa kuwiri kuugal ngal o hokkiɓe, wato waajinki habaru belɗum. Habaru annabi Isa habaru belɗum to ɓi Adama, gam habaru kisndam ɓi Adama diga hakke e kiita Allah gareka nyalde darngal barka holaki annabi Isa. Ɗo'o to janguɗen en nani gaɗa ɗum wari Istifanus, sey tokkuɓe annabi Isa cankiti nder garije feere-feere gam torraji ɗi ɗum torriɓe gaɗa barol Istifanus. Aya sappo e jowenayi yaaki cappanɗe ɗiɗi e go'o wi'i, woɓɓe tokkuɓe Yesu cankitama gam torraji ɗi ɓe torra gaɗa ɗum wari Istifanus. Woɓɓe njahi Finikiya, woɓɓe njahi Saifurus, woɓɓe bo njahi Antakiya. E ɓe ngajina nder Yahudanko'en tan, amma woɓɓe nder maɓɓe iwoyɓe Saifurus e Sayirin natti gariri Antakiya. E ɓe ngajina habaru belɗum ɗum Yesu jomirawo nder yimɓe na Yahudanko'en. Jomirawo bo e wondi e maɓɓe, yimɓe ɗuɗɓe tuubi ngayliti to jomirawo. En nani ɗo'o gam torra ummanika tokkuɓe Yesu nder gariri Urushalima gaɗa barol Istifanus. Sey tokkuɓe annabi Isa ndoggi ɓe ali gariri Urushalima, ɓe cankiti nder leyɗe feere-feere. Woɓɓe njahi Finikiya, woɓɓe njahi Saifurus, woɓɓe bo njahi Antakiya. En nani ton to ɓe njahi ɓe ngaɗi ka waajinki habaru belɗum. Woɓɓe e ngaajinana Yahudanko'en tan, amma woɓɓe ngaɗi ka waajinanki Yahudanko'en fuu e yimɓe na Yahudanko'en. Jomirawo bo e wondi e maɓɓe, e mo sembiɗina ɓe, e mo hokka ɓe bawɗe waajinki haa yimɓe ɗuɗɓe tuubi kooli annabi Isa warti kisnoɓe diga hakkeeji maɓɓe e kiita Allah gareka nyalde darngal. Nde kautal tokkuɓe annabi Isa wonɓe Urushalima nani habaru ko Allah waɗi ton gariri Antakiya, sey ɓe lili Barnaba to maɓɓe gam o sembiɗina tokkuɓe annabi Isa hesɓe, o ekkitinaɓe wolde Allah, ɓe paama laawol Allah boɗɗum. Aya cappanɗe ɗiɗi e ɗiɗi yaaki cappanɗe ɗiɗi e nayi. Kautal tokkuɓe Yesu wonɓe Urushalima bo nani habaru ko waɗi ton Antakiya, sai ɓe lili Barnaba to maɓɓe. Nde Barnaba wari, yi'ino Allah barkiɗini yimɓe na Yahudanko en tokkuɓe Yesu, o nani belɗum, o sembiɗini ɓe, ɓe ndaro dow ko ɓe koli, ɓe tokka jomirawo e ɓernde go'o. Ngam Barnaba o neɗɗo mo gikku boɗɗum, kewɗo ruhu Allah, koliɗo jomirawo. Sai yimɓe ɗuɗɓe tuubi, tokki jomirawo. En nani, nde Barnaba yotti Antakiya, o yi'ino Allah jomirawo barkiɗini yimɓe na Yahudanko en, koliɓe annabi Isa. Sai o nani belɗum na seɗɗa, o sembiɗini ɓe, ɓe jogo holare maɓɓe dow annabi Isa boɗɗum, ɓe tokko jomirawo e ɓernde go'o. Aya 12 wi'i, Barnaba o neɗɗo mo gikku boɗɗum, kewɗo ruhu Allah, koliɗo jomirawo. Bandirawo am an tokkuɗo Yesu, noye gikku maɗa wa'i? A wondi gikku boɗngu bo Barnaba? En nani ɗo, Barnaba o neɗɗo mo gikku boɗngu, o kulo Allah, koliɗo jomirawo, kewɗo ruhu Allah. Gam non, o wawi o ekkitini tokkuɓe annabi Isa, o wartani ɓe misalu boɗɗum, har ɓe cembiɗi dow lawol Allah. Gam non, bandirawo am an tokkuɗo annabi Isa, sai ndara gikku maɗa. To a wala gikku boɗngu, a wartanta tokkuɓe annabi Isa misalu boɗɗum. To a wodi gikku kallungu, sai tuba daga gikku maɗa kallungu, garta mo gikku boɗngu, ngaɗa ko Allah yiɗi, ngam garta misalu boɗɗum bo Barnaba. Aya 12, yaki 12:6 o wi'i, gaɗa non, Barnaba yahi gariri Tarsus ngam ɗaɓɓutuki Shawulu. Nde o tawi mo, o yari mo gariri Antakiya. Ɓe njoɗodi e kawtal tokkuɓe Yesu wonɓe ton hitande wo'oyre, e ɓe ekkitina yimɓe ɗuɗɓe. En nani ɗo, Barnaba yahi gariri Tarsus waddoy Shawulu gariri Antakiya. Ɓe njoɗodi e tokkuɓe annabi Isa haa ndungu go'o, e ɓe ekkitina ɓe wolde Allah. En nani, yimɓe ɗuɗɓe duubi, koli annabi Isa, o warti kisnoɓe diga hakkeji maɓɓe, e kiita Allah gareka nyalde darngal. Nde Barnaba e Shawulu ekkitini tokkuɓe annabi Isa wolde Allah to gariri Antakiya, ɓe paami lawol Allah boɗɗum, ɓe njoɗi jonde laaɓnde nde Allah yiɗi. To gariri Antakiya, ɗum fuɗɗi noddirki tokkuɓe annabi Isa masihiyanko en. Ngam yimɓe ngi'i, jonde tokkuɓe annabi Isa e gikku maɓɓe nandi deidei e ngu maako. Ngam non, sai ɗum waɗi ka noddirki tokkuɓe annabi Isa masihiyanko en. Ma'ana, yimɓe ɓe gikku iri ngu Yesu almasihu, ko annabi Isa. Bandiraɓe am enen tokkuɓe annabi Isa hande, yimɓe ngi'a gikku annabi Isa nder jonde meɗen, ko en tokku annabi Isa e honduko tan. En nani ɗo, tokkuɓe annabi Isa arande en, jonde maɓɓe e gikku maɓɓe nandi e ngu annabi Isa, haa ma ɗum noddiriɓe masihiyanko en, yimɓe ɓe gikku iri ngu Yesu almasihu, ko annabi Isa. Enen tokkuɓe annabi Isa hande, yimɓe ngi'a gikku maako nder meɗen. Sai nyumen dow ɗum, ekkitoɗen bo diga tokkuɓe annabi Isa arande en, ngam joɗoɗen jonde laaɓnde nde Allah jomirawo yiɗi. Aya 12, yaki 13. Nder balɗe ɗen, woɓɓe annabo'en iwayi Urushalima, ngari Antakiya. Goto nder maɓɓe, bi'eteɗo Agabus, ummi dari, waɗi annabaku e bawɗe ruhu Allah, wi'i, welo kallungo waɗa nder duniyaru fuu, ngo bo waɗi nder carel laamiɗo mawɗo bi'eteɗo Kalawdiyus. Sai tokkuɓe Yesu fuɗɗi hawrituki ceede, ko moye wadda ko wawi wadduki, ngam ɓe balla bandiraɓe maɓɓe wonɓe leydi Yahudiya. Nde ɓe kawriti ballal ngal, sai ɓe lildingal e jungo Barnaba e Shawulu, ɓe njarangal to mawɓe kawtal tokkuɓe Yesu ton Urushalima. En nani ɗo, no ɗum waɗiri annabaku dow welo kallungo, gaɗaygo nder duniyaru fuu e ɗum ton jamanu. Welo ngon bo waɗama e jamanu laamiɗo Roma mawɗo bi'eteɗo Kalawdiyus. Gam non, tokkuɓe annabi Isaa ngadi ka hawrutuki ceede ngam ɓe mballa bandiraaɓe maɓɓe wonɓe leydi Yahudiya. Nde ɓe kawriti ballal ngal, sey ɓe lildingal e junngo Barnaba e Caawulu. Ɓe njaarangal to mawɓe kawtal tokkuɓe Yeesu wonɓe Urushalima, ɓe cendana yimɓe. Bandiraaɓe am enen tokkuɓe annabi Isaa hannde, sey ekkitooɗen diga tokkuɓe annabi Isaa wonɓe Antakiya, no mballirten bandiraaɓe meeɗen. Emi do'o, Allah Joomiraawo hokka en yidde e enɗam ngam ballen bandiraaɓe meeɗen, bo nonno tokkuɓe annabi Isaa wonɓe gariiri Antakiya ngaɗi ɗo'o. Amin.